habeen wanaagsanna dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa habeen jimcaha bisha mayna ay tahay 31 sanadka 2024. halkaad naga dhegaysanaysaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo si toosa idinkaga imanaysa stuudiyogan ku leenahay magaalada melbourne. magacayguna waa xasan jaamac. wararka caawana waxaa ugu waaweyn donald trump oo lagu helay dembiyo loo haystay madaxda austreeliya oo ka gaabsaday inay ka hadlaan xukunka lagu riday donald trump, xafiisyada xildhibaano reer victoria oo dhibaato loo geystay. wararkaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan ee u diyaar garooba. donald trump ayaa noqday madaxweynihii hore ee ugu horreeyay dalka maraykanka oo ay xeerbeegto reer new york ku helaan dembi ah inuu been abuuray dokumentiyo si uu u qariyo lacag lagu aamusiyey gabar jisha filimaanta galmoodka ah doorashadii 2016. kadib markii ay ka doodayeen muddo 2 maalmooda, xeerbeegtadan ka koobnayd 12 qof ayaa ku dhawaaqay inay ku heleen donald trump dhammaan 34 dembi oo uu wajahayay. xeerbeegtada ayaa laga doonayay inay kulligood isku raacaan go-aan kasta oo ay gaaraan. go-aanka ayaa maraykanka gelinaya meel uusan weligiis gaarin, maadaama waddankanu uu doorasho galaya bisha noofembar ee sanadkan, taas oo uu mer trump yahay musharaxa u taagan xisbiga jamhuuriga ah, isagoo isku dayaya inuu mar kale dib aqalka cad ugala wareego joe biden oo xisbiga dimuqraadiga ah. mer trump ayaa sheegay in xukunkanu yahay mid fuwaaxisha, isagoo ku dooday inuusan wax dembiya gelin. tani waxay ahayd, buu yidhi, maxkamadayn ceeb ah oo khayaano ah. xukunka saxda wuxuu noqonayaa kan noofembar 5-teeda, kaasoo ah maalinta ka dambaysa doorashada. dadkuna waa ogyihiin waxa halkan ka dhacay, wax khalad ahna ma aynaan gelin, ayuu yidhi. waxaan ahay nin aan waxba dembiya gelin, laakiin waxaan u dagaalamayaa dalkeenna, waxaan u dagaalamayaa dastuurkeenna, ayuu yidhi mer trump go-aanka kadib. siyaasiyiinta austreeliya ayaa iyagu ka gaabsaday inay ka hadlaan natiijada ka soo baxday maxkamadaynta donald trump, iyaga oo la hadlaya channel 7. ku-xigeenada hogaamiyaha xisbiga liberaalka susan lee iyo wasiir jason clare oo ka tirsan laybarka ayaa labaduba ka gaabsaday inay ka hadlaan natiijada maxkamadda dalka maraykanka.
Well, we're not going to comment on the matter that this is a domestic political development in the US, but the relationship we have with the US is more important.
misli ayaa tiri, ma aan doonayo inaan ka hadlo arrimahan maadaama ay tahay siyaasadda gudaha dalka Mareykanka, laakiin xiriirka Mareykanku aanu la leenahay waa mid ka muhiimsan kana weyn hal qof ama hal hoggaamiye ama xataa hal dowlad.
We haven't seen anything like this before. obviously we need to now wait and see what the sentence is that the judge.
Jason Clare ayaa dhankiisa waxa uu yiri, weligeeyo waxaanu kale waxaanu hore u aragnay maaha, dabcan waxaanu u baahanahay in la sugo, ayuu yiri. xukunka xaakinku uu ridi doono 11 July, laakiin waan ka gaabsanayaa, ayuu yiri, inaan ka hadlo maxkamado ka socda dal kale ama aan wax ka dhaho, ayuu yiri, arrimaha siyaasadda gudaha ee dalka Mareykanka. waa markii ugu horreysay oo madaxweyne hore oo dalka Mareykanka maxkamad lasoo saaro kadibna xukun dembi lagu rido. inkastoo mer trump uu leeyahay anigu wax dembiya ma gelin, taageerayaasha iyo dadka dhaliilsan mer trump ee dalka Mareykanka ayaa iyagu jawaabo kala duwan ka bixiyey xukunka lagu riday mer trump.
I'm so pleased that there's finally some accountability for Donald Trump.
qofkan hore ayaa yiri, aad baan ugu faraxsanahay in ugu dambeyntii lala xisaabtamay donald trump. sanado badan ayuu sharciga ka leexleexanayay, ugu dambeyntiina waa lasoo
qabtay. waxaanu
waa wax yaqyaqsiya, sidee arintan lagu samayn karaa? runtii waxay sii kordhinaysaa, ayuu yiri, fursadda ninkani uu ku guuleysto doorashada, wuuna ku guuleysan doonaa, sababtoo ah indhaha shacabku waxay u jeedaan, ayuu yiri, in nidaamka garsoorka dalka loo isticmaalayo in ninkan lagu ciqaabo si looga sii jeediyo tartanka uu ugu jiro madaxweynenimada, ayuu yiri qofkaasi labaad. Wararka kalena, muwaadin Australiana ayaa ka mid ah 14 qof oo dimuqraadiyadda u ololeeya oo maxkamad Hong Kong ku taalla ay ku xukuntay dembiyo la xiriira amniga qaran kadib maxkamadeyn taariikhiya oo dadkaasi lagu qaaday iyagoo lagu eedeeyey dembiyo qaran dumis ah. Wasiiradda arrimaha dibadda dalkan Australia, Penny Wong, ayaa walaac ka muujisay xukunka lagu riday dadkan u ololeeya dimuqraadiyadda oo uu ku jiro Gordon Ung oo haysta labada dhalasho waa tan Hong Kong iyo tan Australia. Xukunkan ayaa caalamku walaac ka muujiyey iyadoo lagu tilmaamay xadgudub lagu sameeyey nidaamka sharciga dalkaasi Hong Kong. Lee Kwang oo ka tirsan booliska Hong Kong ayaa soo dhaweeyey go'aanka.
National Police Department of the Hong Kong Police welcomed the court.
Taliska booliska qaranka ee Hong Kong wuxuu soo dhaweynayaa xukunka maxkamadda 14 Kong qof oo aan dembiga qiran lagu helay. Waa la arkaa in maxkamaddu dembiyadan ay si aad u daran u fiirisay, dadkaasina inay qorsheynayeen inay galaan dembiyadaasi. Qoraal shalay ka soo baxay Senator Wong ayaa ay ku sheegtay inay aad uga walaacsan tahay xukunka. Dowladda Australiana ay Hong Kong iyo Chinaba si toos ah ugala hadli doonto xuquuqun bini'aadanka dadkaasi. Muwaadinka Australiankana taageero qunsuliyadeed la siin doono. Baaritaan ayaa la bilaabay kadib markii xafiisyada dhowr siyaasiyiin oo gobolkan Victoria dhibaatooyin loo geystay saacadii hore ee saaka oo jimca ahayd. Booliska Victoria ayaa sheegay in rinji guduudan lagu tuuray xafiisyada xildhibaanadaasi oo uu ku jiro xeerilaaliyaha guud Mark Drivers. Qunsuliyadda Mareykanku uu ku leeyahay magaalada Melbourne ayaa sidoo kale rinji guduudan markaasi lagu daadiyey, iyadoo sidoo kale daaqadaha qaarkood la jajabiyey. Ra-iisul wasaaraha New Zealand Christopher Luxon ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay go'aanka dowladda Australia ay wax kaga bedelayso awaamiirtii wasiirka ee loo bixiyey Direction 99, balse waxa uu yiri in ra-iisul wasaare Anthony Albanese uu ka ballan qaaday in dadka fiisooyinka laga kansalayo si fiican looga fiirsado oo caqligu shaqeeyo. Wasiirka socdaalka dalkan Australia Andrew Childs ayaa ku dhawaaqay isbeddel lagu sameynayo amar uu hore u bixiyey. Tan ayaa imaanaysa kadib markii ay soo baxday in niman kufsi lagu xukumay dalkan Australia loo daayay inay fiisada sii haystaan oo ay sii deganaadaan. Australiana waxa ay Ukraine siinaysaa 31 million oo dollar oo dheeraada oo loo isticmaalo dhanka tamarta iyo baahida bini'aadanimo. Wasiiradda arrimaha dibadda dalkan Penny Wong ayaa ku dhawaaqday sanduuqaasi lacageed oo ay ku jiraan 20 million oo dollar oo loogu talagalay dhanka korontada, maadaama wadankaasi uu hadda galayo xilligii qaboobaha. Ra-iisul dalka Slovakia Robert Fico ayaa ugu dambeyntii cisbitaalka laga sii daayay toddobaadyo kadib markii la toogtay iyadoo la isku dayay in la khaarijiyo. Bishan May 15-keeda ayay ahayd markii nin dableya uu weeraray Mr. Fico isagoo 4 xabadood oo aad ugu dhowdhowaa uu ku dhuftay hogaamiyahan. Mar uu salaamayay ra-iisul wasaaruhu taageerayaasha dowladda arrintaasi oo ka dhacday magaalada Hanlova oo ku taalla bartamaha dalkaasi Slovakia. Saadaasha hawada berita oo sabtiya magaalada Beet waa cadceed, inta badan roobab ayaase marka dambe imaanaya 23 degree bay gaaraysaa. Adelaide waa qayb ahaan daruur iyo 17, Melbourne waa roobab iyo 14, Sydney waa roob iyo 19, magaalada Brisbane waa roobab sii weliba badanaya 24 degree ayay gaaraysaa. Halka Australian dollar waxaa lagu sarifayaa 66 senti oo lacagta Mareykanka ah.